the boy.
They call me Burner.
Platinums.
Glass.
Now you they make me sit down, they sing this song. Gala, gala. You come they make me feel like I do you wrong. Jaga, jaga. If you want time, I go give you more. Jara, jara. Today, today, you go give me love. Sawa, sawa. If you walk on my Benz, now my dude. One a pack, one anita. Yes, when I'm boy, I talk like a say. One a pack, one anita. Yes, now if you walk on my Benz, now my dude. One a pack, one anita. Yes, when the boy, I talk like a say. One a pack, one anita.
Adekaburu kwa Mandela, Rudi kwa Bibi Kinondoni, Ambalulu kunjadela, mwanangu gigi simuoni, aje.
Aina ma,
mama.
Aina.
Baby, shut down.
Aina ma.
Hey, hey, hey.
Kashika kota.
Onyesha ulivofunzo.
Aina ma.
Go down, baby.
Ainuka.
Give it to them, baby.
Aina ma.
Hey, hey.
Kashika kota. Yeah.
Ruksa kutunza. So sura, so shepu. Nini kimona tabani. Hivi sinura sepetu. Ama ni mwite jina gani. Hey. Baby, gaya badikila. Mwendo kama katapila. Migu ya pombe tequila. She the best in my mind. Pamutuba Congo kabila. Madongo lunyamila. And she's so sweet vanilla. She the best in my mind.
Oh oh oh.
Nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bedi. Adekaburu kwa Mandela, Rudi kwa Bibi Kinondoni, Ambalulu kunjadela. Mwanangu gigi simuoni, aje.
Aina ma,
mama.
Ainuka.
Baby shut down.
Aina ma.
Hey, hey, hey.
Kashika kota.
Onyesha ulivofunzo.
Aina ma.
Go down, baby.
Ainuka.
Give it to them, baby.
Aina ma.
Hey, hey.
Kashika kota.
Ruksa kutunza.
Oh, ya god damn. Toto nyaupoli. Ana vimacho mlegezo gololi. Katika game, funga tu goli. Atumaliza kimchezo kai goli.
Kirima, kirima,
anda kirima.
Baby kirima, kisima, kisima.
Mama kisima,
naingia kisima. Nizame mpaka chini. Ebo, yani katoto kachafu kama bata. Nami nakafanya ndafu na kanata.
Salamu zende kwa Wanjara. Doni masha kitasa kwenye bunyeru. Wambie Simba kacharara. Anataka msambwanda kwa bukujeru. Aje.
Aina ma.
Mama.
Ainuka.
Baby shut down.
Aina ma.
Hey, hey, hey.
Kashika kota.
Onyesha ulivofunzo.
Aina ma.
Go down, baby.
Ainuka.
Give it to them, baby.
Aina ma.
Hey, hey.
Kashika kota.
Yeah. Ruksa kutunza.
Hey, hey. Nasi if you walk on my Benz na my dude. One a pack, one anita. Esa. When a boy, I talk like a say. One a pack, one anita. Esa.
Nasi if you walk on my Benz na my dude. One a pack, one anita.
Simba, my vision ni tashem. Vile madem zao na wakita.
Yes, sir.